so easy, so easy, so easy.
Kwakwaro TV, taarifa na burudani.
Robbing yawi hii.
Bizo zame supplier. Supplier.
Kosta kotoke eti o today. Kondo kondo kometi go today. Kapu ameza ampo koto mute. Wadishi mote wana mchongwa kokeng. Kosta kondo kometi go today. Kondo kondo kometi go today. Kapu ameza ampo koto mute. Wadishi wana mote mchongwa kokeng.
Shidi tebi uni wacha. Nabi ya wizi. Awizi. Mama niombe. Anasema mama niombe mie. Watu mbunza. Apwena kumbuka mdongo kipilitie. Inago. Apweni tinu tinu pani mama nie. Uweni pende zeni vay. Apweni tiko seki kwa kazi ure. Uwetu na nyuwanu gamji. Imama na kumbuka ginjambo. Mama na kumbuka ginjambo. Imama na kumbuka ginjambo. Imama na kumbuka ginjambo. Siyumba mungu mwanyu vanu sauna klamu. Imimi na wazani wemku mwani tweba. Uwansi jaji wani ziki mafuku. Iyaba na haba kwanza ujaze kiba. Ufoki wa mtoko za tamani ya juwe. Ufoki wa mkubwa. Imama na kumunga ki jambo. Mama na kumunga ki. Weni metoka mita ya kibane. Visha wishi. Meni metoka mita ya kibane. Nasalu kati nobali ya wabizo migu. Loba na kumtoko ni kwanza ti. Nasema mimtumwa. Inajituma. Mimtumwa. Nasema mimtumwa. Mimtumwa. Nakwena kumbuka mdomo mkipipire. Nakompani. Nakwene kitu kinyumbani mama nire. Nakwene kitu kinyumbani mama nire. Chiri. Kama na kitu kada nyongo. Ashika mauna ena kada nyongo. Ima sumuko. Kwa usulika. Wee. Inacheta alo achika. Imi nasema na wenda na masumuko. Anasema kwa usulika ni unigengo. Wee. Inacheta alo achika. Imwenda kwa sinasida kwa nda kukuba. Ima chana sinasida kufo sifensiwa. Sinasida kwa nda kutuka. Webiki sinasida kufo sifensiwa. Ani taki taki kwa ni mapenzi si. Anaringa na ringa na uzuni gyanu kutu. Iya ni taki taki kwa ni
Bizo zami sabrae.
Iya na
bimba
na
bimba
na uzuni gyanu kuviva. Hey. Ima sumuka. Wapo uzuni. Itoka, inacheka alo achika. Minasema masumuko. Nasema uzuri geni unigeuko. We, itoka uko. Inacheka alo achika. Hato simponi onosoni kwanza. We bongo nana. Utani otando soni tu. We uki. Usha kwa kideke joni yani. Yeah. Uwe vituka. Ada gadi video zibo. Toka uko. Inacheka alo achika.
Kwakwaro TV, taarifa na burudani.
Nasema piki number one.
Quiere ser que que. Si no se mane ne 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 ne. Un buen llamani lolo. Ue silla chiquilla. Ue machísimo ti. Ue silla chiquilla. Ue machísimo ti.
Download it here, Bizozame Supply.co.
Mama, and as you can see, Anna, you come up with it here. I'm an as you can see, you come up with it here. We mama, na same thing, you come up with it here. We da, same thing, you come up. When we come on to it up, miss a baby won't walk away with you. I won't have one fun, baby, walk with you. Ikwa diri ya kwa tani piga ni uwe Uwe kipi woko pe Sasi donjoke Vae usuke we usipa Ken we kipi unakosa Kwangu chikoba Kipi unakosa we kwangu pasopa Se mama inakusa eh Uwe shida Lakini unavofanya baby wanguso Nasema mia kwa mia Afoki wana shida kwanza unalianja Inakupa mama Lakini unaniona mimi kama kicha Anasifanya si, anasimi Kama kweli nye We mama 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 Nasimi kama kweli nye We da 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 Nasimi kama kweli nye We mama 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 Nasimi kama kweli nye Anasifanya si Anasemi, if I'm a wedding, when you mind it, when I see pinky, what a sitting, give me now who I'm for it, when you mind it, Yanni sitting, give me now who I'm for it, Mama, in a pussy got here, who was that in your Nako Fania, baby, who have me a family, a bonani got time, who walk you when I see the ones on that yonder, in a cupa, Mama. Napokea bwana ila kini unaniona mimi kama
Taarifa na burudani
Isha mama siyo pesa tu Kikosa kibata Imane kodi hodi Isina jambu waza skrizi kuskrizi Imenu kaki piki Ya kina kibake Kwata nyumbani baba Uweka sini chisi We kwata nyumbani baba Mabweka sini chisi Uwe watu wakununa Wakukunja Wakununa Wanunia o We watu wakununa She was a young woman, she didn't understand. Oh, what if I don't want to go to the house? She said, Nada. Oh, what if I don't want to go to the house? It's a woman, she's a person too. Because I give her that. In my name, what you want? Sina Chanko was that? He made you talk to you. Inyeki neki baki mfukoni Kwasa nyumbani ba Inasifanye si
Mwanangu Bigi Unajua katika nyimbo zako Nyimbo ambayo naipenda katika nyimbo zote Mpenzi wa kileo Pia mpenzi wa kileo Chini fantastiki kwa heshima Indo nyimbo ya mwanangu naipenda kuliko nyimbo Mwanangu turudi nyuma Chidi njoo. Chidi mimi nakuita fantastiki. Chidi njoo mimi nakuita mwanangu njoo. Chidi rudi hapa. Piga mpenzi wa kileo kwa heshima. Ya mwanangu Bigi. Ah wizi. Tende Chidi fantastiki kwa heshima.
Kwa Kwaro TV. Taarifa na burudani.
Tende Chidi fantastiki nipige mpenzi wa kileo.
Bizo Zami Supply again!
Biggie!
Fende Fantastiki! Fende Fantastiki! Chami!
We'll be right back.
wizi. Tajiri anasema liba nyimbo mbili. O jamani nampenda pia. Kwa zamani
nasema bado hajasema namchuma nile. Kwa zamani awe mapenzi na pesa, awe msela, awe atakumiza. Uwesu na juwanga njenja liko, uwe atakuchanganya jimbo niso. Abo kisema janini, uwe hakuna makombo yale. Wakisema chanini, uwe hakuna makombo yale asiyo niwaga. Kama pocho poncho ni watamugaga, imani nunino ya natamdaga nyaga. Animesema maisha enye mafumbi, embo kwanza zita. Ayo, hakuna, hatita, hakuna, hatita. Amina sema mweyo kote yo, ikone woi. Ama manasikia wapo singo bate, habibizali tauzi. Minasema mwe dangote, dangote. Minasema hiyo, weyo. Nasema vani boy, vani boy. Ausogo pewe dani. Mwe bandwa jasema mchongo mkuta. Kari achomba kari. Nasema diuta ni kwa na mke wana. Isiyo kinyonge akirudi kiwezari, si atake toke uone nonge. We bado hajasema mchumba zile. We kaza
kiri
mbina sema nape. Wadidwa dinewe inatosha mama. What is that in the song? Oh, Bakulada. What is that in the song? What is that in the song? And I say, Mama Bakulada. Ipeke yangu. And I say, Mama Zikulada. Ipeke yangu. Inapenda kifuna. Inapenda kijita. Anapenda kichwa. Anapenda na mwenyeza osaina. Mwenye mpia mweza o. We basi kuchendo na weza basi kiuno nengeza o. Hiyo kela kwa baba. Se mama, makende mwakina shanyo. Nikupele kenyumba ye. Ah, ukamone.
Oya, nani ashusha mziki o? Nani? Nani ashusha mziki? Nani ashusha mziki? Piga mziki Chidi. Chidi piga hiyo, piga hiyo hiyo, piga hiyo hiyo. Piga hiyo hiyo.
Bizozame supplier. Supplier.
Piga mwanangu aimbe. Piga mwanangu aimbe Chidi. Piga mwanangu aimbe. Leo taimba sana, leo umeakanyaga. Anapiga zote. Zote anapiga. Twende Chidi fantastiki. Twende baba, twende baba, twende baba. Ah, wizi.
Wesa na patanda umudisa. Umona zuka mchunga njimwa bibinyo. Iba imu imona zuka mchunga njimwa bibinyo. Zabu sana anaina ukataka. Ludi nyumbani wa mumewa na ubabo. Ujiko, ujiko. Ujiko anadipa ujiko, ujiko. Ujiko anadipa ujiko. Imi machana gani yote kuni mato. Kukumwa kunyua mimo kwani mato niko. Kisama pesa na kumuka kakwa. Tudi nyumbani wa mumewa na umbapo. Hiyo basi machana mendo kadera. Weta saifi na dudo kari. Amama machana na pesa zake. Amama bari ya na dundo jibia. Amama mtito na merikali. Omama kipinde vina unisata. Hata sadamu na kutaka kusalimia.
Mami nasema kita pesa ukanibwaga. Sasa iweje sasa hivi nachobongea. Ujiko, ujiko, ujiko ananipa ujiko. Mimi machala kani yata kunipata. Umwa kunyua mimo kani bando niko. Sama pesa na kumbuka kanibwaga. Tudi nyumbani wa mumewa na ubapo. Ona mama na vidya metonga jela. Mina sema Yeshua na pesa zake. Weta saifyo minu adia. Amama Yeshua na ina zake. Uwe kikini kina uliko. Na salamu na kutaka kusa jingi. Mina sema kisa pesa mka kwa. Na saifu enye sasa mbono na mshobonge. Ujiko. Ujiko anajipa ujiko Yeshua. Ujiki boy kani yacho mwenye pati. Mungu nyua mimo kwa nipando. Sama pesa na kumuka kani kwa. Nundi nyumbani mimo zako na umbango. Hiyo basi bari ya mapesa zake. Mama machala mendoka Dubai. We piki sana pesa zake. Mama na basi kadoka sauti. Chidi kino mano mana era. Webu anapeshu wa mwanapesa. Webu anachami yuko tiktoku. Wekizini kina ulipo. Ata salamu na kutaka kumsalimia. Minasema kisa pesa unakwada. Thank you, Rishida. Thank you, wasani tupo enji wa. Aina kuriaria. Wala kuwashobokea. Haina kupua poa. Kwa niaba mwanangu msakadeire, sinajua zile. Ya mwanangu, simpingi. Kipindi chakati hapa nilipitia mitikasi. Nilikuwa naumwa, lakini mwanangu msakadeire bega kwa bega nilikuwa naye. Nipo naye. Thank you. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Sinajua zile.
Kwa TV. Inshallah. Tutakutana
next time. Download kupitia bizozame supplier.com.